najimsafi.com.
Okay, mitoto wa swadakasi. Ah, tunaendelea mitoto wa bontwa. Kabisa, pakibisa MC naongea. Mama, you give me promise. Promise, unanionea. Promise, unanikosea. Promise, unanionea. Promise, unanikosea. Promise, unanionea. Mama, unanikosea. You give me promise, unanionea. Promise, unanikosea. We asubuhi kumekucha ni sasa moyo wangu labda kuna kimoja cha yule. Haya naumiza kichwa yani kumbe mwenzangu nyani alioni kundule. Mama si unajua tulipendana sana we toka shule. Bwana ndo kasimamisha eti mimi nimefeli kozi ya mapenzi shule. Promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Promise unanikosea. You give me promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Mama unanikosea. Mama kakitesha we anaelewa. Pasopa si anajua. Akitesha we anaelewa. Pasopa anajua. Aeti jana mimi nilikupigia lakini simu yangu likacha. Eti bwana nilikupigia lakini simu yangu likacha. Si ulijua kitambo sana kwamba kidensa mimi kwako nimedacha. Bwana singelinumba mapenzi mimi na yasakata. We promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Mama unanikosea. You give me promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Mama unanikosea. Imani mwenyewe nilimpa barua kulete. We imani nilimpa barua kwamba kulete. We imani kitambo anajua mekuzimia. Nilimwambia imani anipe jina yako mimi nguitedia. Asha wasione kama mama mina kungangania. Alikusifia kitambo sana unagulabia. Aishe pula kosha sankilio na mimi ndo ntazimia. Aitikwende baka kwa mama we kushalimia. Ana ukiniacha ndo takupala wa mama. Na si unajua ndakusemea kwa mama. Si unajua ndakusemea kwa mama. One time none acha uluma. One time none acha uluma. Mina kupenda. Anasema oh mama. Nasema oh dada. Nasema oh mama. Nato kupenda oh mama. Oh dada. Nato kupenda oh mama. I'm looking for you. I'm a mama, I love you. I'm looking for you, mama, I love you. Looking for you, mama, I love you. Reggie, I'm looking for you, mama, oh, I love you. Reggie, I'm looking for you, mama, I love you. Reggie, I'm looking for you, mama, oh, I love you. Kama ulisema twende kwa wazazi wako, sikupinga mama. Kama ulisema we wazazi wako, sikupinga mama. Asa kwa nini mimi mwenzako na kacha wangu we? Asa kwa nini mimi mwenzako na umiza ngulo? Ae chinjo karibu yangu, Si unajua wewe ndo mama yangu mana mekukabizi mtima wangu mekukabizi oh mtima wangu awe I see a time wasting did you love me dry where I see a time wasting did you love me dry is it not yeka am I even by so am I is it not yeka am I even by so yet you want I am with this single talent you I am with this single I mani na uzamaji ili upate kula zoe na wangu pendeze kwa kijola kwenye dundo sipendi ucheze chula kwenye bedi mkufunge tatubira kama mfanya kazi nishapoteza ajira msafiri nishapoteza ajira so utani mapenzi anakera anilikuwa safari naenda Zanzibari kufika kwenye meli kaiyo na visigari kaifata kwenda kujaribu zali oh. Dada mambo wakanijibu shwari nikamwambia dada mini mtu watari oh. Uku zanzima na kujaga na gali we dada akacheka kwa sangu itikeli vila lipo mzuri dada nkamzimia vile alipo mzuri dada nkamwelewa vila lipo mzuri kwanza nikamwambia kamambia ukweli kwamba mmemzimia ademu kisiki kideza nimengoa ay kideza nimengoa kilichobaki kuchomeka kuchomoa nikampigia imani nikamwambia kwamba nimepata demu nataka kufunga ndoa anikamuliza baby kwenu mjini kijijini alichojibu kwao ni balini kwa haraka ikungia kilini nikamuliza baby unamaanisha nini yo akajibu ye ni jini yo katokea kuniamini mama tukaishi balini dada akakaba kwenda kwao akataka kunipima eti anipe shamba kama najua kulima ilo shamba na majani kila pembe ilo shamba wezi kuliona kizembe ilo shamba lilimwi na jembe ilo shamba linalimwa na viwembe ilo shamba lina matuta mawili tu moja la viazi lengine ni la vitunguu we ilo shamba bwana lina miguu weza mini shamba linaeleaga juo ama manele ndo maana kipenda chobiti mwanaume lazima atanunua ndo maana kipenda chobiti sokoni akiwezi kudorora akiniacha mitani zikakola na shepu lake kama snula we mama shula weti we mama shula basta kupa tena usiseme kwa mama kurudie tena jua likizama we mama shula weti we mama shula haya ni tangazo tangazo watoto wazuri hataki pesa za mawazo oh tangazo tangazo watoto wazuri hataki pesa za mawazo mana nywele bei hewanja bei makeup bei vyote vinataka pesa nywele bei hewanja bei makeup bei vyote vinataka mane 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 pesa eti mane zalio mwanangu umekataliwa wesalio alimani umekataliwa wesalio una mwanangu umekataliwa wesalio una basi ongeza salio wesalio alimani upate kalio mwanangu ongeza salio eti wesalio ah wesalio alimani upate kalio mama umekataliwa wesalio una alimani umekataliwa wesalio una sikia wewe oh, oh mama Abwa na isu na juwa esali la mentani Abwa na isu na juwa esali la mentani Abwa na isu na lewa la mentani Abwa nilika ima Kitu isu na juwa esali la mentani mama Unajua zali la mentali Nilikuwa nyumbani Mwana na tafakari Niende spa chani kajeze kama kufika pale bwana ni washie gari wauni vipi wakati ya shwari ninakumbuka ile saa 12 nende nyuma ya mtana likuta dondokali ama sera wanacheza kisingeli nikashika maiki niimbe kitikeli ama lagi dogo naliona gari gari nikastuka nikajua maskari malaki dogo kashuka demu mkari afu wanasema kaka kama utojari uingie ndani ya gari mimi sikubisha nikakubali eti akasema kaka mimi nimekukubali nilipomkubali nipa kisa hatari alichomuuliza kwani shule ulifeli alichonijibu jibu la hatari mama alijibu la hatari nasoma Marekani kwa watu wenye mali alichonichanganya akaongea ngeli nilichoelewa tu nikagari ila mchumba napenda kisingeli niuliza tutaweza na kweli maana mimi maskini ye tajiri bwana ama mawauni zalio azali la mentali mama o oh. Asiki hapo okay. Shamkabisi mbaka yangu maisha we mapenzi kamali shamkopesha akiniacha ndo atanipa mapresha akiniacha ndo atanipa mapresha ayule amina mtoto ajirani mtu anadanga tuli nyumbani kideza nani anekunyima usingizi eti nani anekupa mastresi asio amina wefumilia mapenzi kama pombe nikwake bia na ntalia mabosi wakinibia mana shampajina maidia shampajina mama ndo maidia avumilia ndo nayemsemea mtani kwao wanamwita chaumbea apo kidesa mwanangu umekosea kabla hujapotea mwanangu badili njia aya nanipenda ndo amesema mapenzi ukasoro kwake kilema nakinita wanafika mapema shamkabizi mpaka wangu mtima mapenzi afya mikwake bima eti afya mama mikwake bima yamekuzuzua we mpaka umedata apo nahisi amekubali mbwata mapenzi kama maji siku yatakata utalia pale akisha kuwacha mwambie vumilia aiswea minampenda sijakanikimbia I love you, I'm everything pia. Anachotaka mimi nitampatia. Anachotaka nitampatia. Mana anaga dogo uyo so mkubwa so mtoto uyo yeye anachojali posho uyo yoyote peleka moto uyo mana mara ya kwanza dada kumuona tulikujana dansi jikona mara kwanza mama kumuona kujana dansi tikona kamwambia mapenzi design ya corona ama penzi design ya corona ukiniacha mimi siwezi pona ukiniacha siwezi pona oh mama ama penzi ota kusema washoka zima oh sionazi nikapata koroma oh so ugonjwa nikapata koro ama penzi amdomo koma eh eti mdomo koma mama awe mdomo koma oh. Awe walidi kimpulini umechanua mapenzi corona sikufa balakoa na ukiniacha mama sutaniua anavumilia na kupenda unajua oh mama oh mama mumzimia oh dada oh mama sijajua vile na wewe vile na mwele waga mama nikwa unshapeleka mazagaza shapeleka mazagaza mama si unajua imani anelewa imani wepeleka balua we imani wepeleka balua yo barua isike kwa kumilia mana na bomtenda siana jua na bomtenda siana jua aila asia ndo aloni changanya ila asia ndo aloni changanya awa ntemi sina kazi ya kufanya one time sina kazi ya kufanya siya hii akili ameipafanya hii akili ameipafanya hakuna mchumba kuna mchumba nilipata nikingia misere ninamuwaza nikienda misere awa ntemi misipiki makelele mana ninampenda mchumba kere oh mama oh dada
kuwa mama kali kutoka kwa dachimsafi.com.